ngicela into yodwa nje. Oh. Lele. Athu ngumuntu athi. Hayibo. Eh. Everybody say scream.
Get the